Yeah. She says my love is originality.
Original.
She say it's sweet and digitally.
Digital.
My baby,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti,
Koroga.
My darling,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Mazako itani uwa bipi. Penzi lipo umbo mraba, yani sawa, sawa. Usini umize, ube nikani vaba, nkawa chawa, chawa.
Okay, kiss me, baby.
Baby, nobody's on it.
Nobody's on it.
Nikuite sweetie, haumwagi kaunyagoni.
Kaunyagoni.
Penzi makida tucheze mdako, kibaba baba joni.
Kibaba joni.
Usiku pipi, ukesho kilamba koni.
Ukilamba koni.
Baby, love is a beautiful thing. Art for you anything. Love is a beautiful thing, yeah. Oh yeah, yeah. My baby,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti,
Koroga.
My darling,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Mazako itani uwa bipi. Penzi lipo umbo mraba, yani sawa, sawa,
sawa.
Usini umize, ube nikani vaba, nkawa chawa, chawa,
chawa.
Okay, kiss.